dajimsafi.com
7 touch
misotozi
Julie Kibodi
mama I love you so much mama I love you so much
wow
Napiga goti chini dua mama na kuombe na imani takufikia Baka kuniza mimi na jua changa moto nyingi mama umepitia Najua sina cha kukulipa kwa yote ulo nifanya madua njema na kuombea Nataka matuko mbali na imani tutakutana mani takukumbatia
I love you so much Mama, I love you so much.
Nakupenda mama,
mama.
Wajema nakuombea.
I love you so much.
Popote ulipo mama,
mama.
Mema ni ujumbe utakufikia.
I love you so much.
Wow.
Mama,
me so close.
I love you so much.
Wow, 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 wow.
Ulikamwa maziwa yako siku mini nyonye uku baba kikusumbua nataka munongone Ulinifunza mema mwanao nisome Nijesaidia familia yetu isikwame Mazina cha kukulipa kinyimbo na kuimbia na imani kita kufikia
I love you so
Kweri mama mimi sijuira mama we Unajua mawa yako pokea
Mama I love you so much Mama I love you so much
Motari
Wow Montana for
le le e no ona na ona ona lia pole na lia pole ona lia pole na lia
pole
Seven touch,
seven touch,
touch,
touch.
Chamosi brandy, chumvi nyingi gang,
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 bloody.
Choba blizzy, zedi talenti, falidi Montana.
Duh.
Anko jina yupo, ah, ndawi sena yupo umu umu.
Maumo lento Idi dumba Da Wow
Better music
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dajimsafi.com